Bataki Yaqub. Yaqub, simore go. Komin Yaqub, maccod Allah e jomirade Yesu Almasihu. Salminto on. Onon cuudi sappo e didi cariidi di. Bandiraabe am, kala ƴewtindaaje de pawadon. Beltoto de hen no feewi. Sabu odon gandi so tawi holare mon dartema ƴewtindaare dum jibinto ko munyal. Kono non ala e sago munyal mon yumto e golle timmude mbele odon timma tawa on ngakiraaka hay hunde nden non so tawi hakilantagal goto e mon timmani yo nyaagal Allah hebat sabu Allah ko dokkirowo yimbe fofo kara sereyagal tawa felaine kono yo joomum nyaagoro holare tawa sikkitaka ngati cikkitodo nandi ko e wempejere geej nde hendu umminta ina dunya neddo bayde non fotani daminade e joomirado o hay hunde ngati ko peccido kadi ko o woni ko tiidani e mum kala bandirado basdo yo welto sabu Allah bamtidum kala bandirado galo yo welto sabu Allah famdenidum ngati galo firtorto e der galo mum kono pindi hudo ndi nange wulnge yorni sami serti e jondam mum ko hono non tigi galo samirte e hakkunde haajuuji mum mal wodani munjo jewtindaare mum ngati ciagal ngal munyal ma joomum feeli lefol ngurdam gol Allah fodanno yiddu mum gol woto hay goto wi so jaribam ko Allah jarbi dum ngati hay goto waawa jariborade Allah bonande te Allah jaribta ko hay goto kono mo woni fof jaribte konde muuyoji mum podi dum dullini dum ciagal dum so muuyoji bondi cowiem jibinta ko bakkar so bakkar timmi jibinta ko maayde bandiraɓe amɓe kursin woto punte koye mon kala dokkal pattam lamal kala jeenaari timmude ummi ko dow to Allah tagdo jeeli asmaɗo o waylotako te niɓɓere ala e makko o rokkiri en gurdam ko sago makko o rokkiri en ɗam kongol goonga ngol beele eɗen gona afɓe tagore makko hesere nde bandiraɓe amɓe kursin gande ɗum ɗo mo woni fof ina foti yawde heɗade leelde haalde e finnude ngati neɗɗo pinnuɗo wawa gollude peewal Allah ko ɗum waɗi duñe kala tuundi e kala ñaaɗere jaɓiron yankinaare kungol ngol Allah waɗi e ɓerɗe mon paawgol dandude pittali mon ngol gona te rewoɓe kungol ngol woto gone heɗotoɓe ngol tan so wona ɗum ono punti koye mon ngati keɗotoɗo tan tawa rewani way kono ndaarowo tagodi yeeso mum e daarorgal o yii no ndi wayi o yehi o yedditi ɗon e ɗon mbaydi makko kono battuɗo hakkille mum e sare timmuɗo jimɗinowo o haɓɓi e mum taw heɗorta ko yejjidde heɗorto ko gollude ko on tigi woni malaɗo e nder golle mum so tawi neɗɗo sikki ko diiniyanke tawa wawa aynude ɗemgal mum on funti hoore mum te diine mum ko mehre diine laaɓɗo mo alda e tuundi e yeeso Allah baaba o ko ɗum ɗo toppitaade waayeɓe e diwɓe sankoraaɓe e nder metti mumen e rentaade tuundi aduna Yaqubu simore ɗiɗi bandiraaɓe am onon wuurɓe e hoolaare joomi men Yeesu Almasihu joom darjo ɓe on potaani jingande hay gooto so galo baɗɗo pegge kaŋŋe ñaantiiɗo ari e nder dental mon baasɗo ɓorneeɗo limce ari kañumne so on mbatti hakkillaaji mon e ñaantiiɗo o kadi on mbi'i ɗum yo tinna ara jooɗo e joonde tirdunde on duttiima on mbi'i baasɗo o kañum yo daro walla jooɗo e leydi nden on pawi hen goto e dow oya te on gonti ñaawoɓe ɓe miijoji bunɗi bandiraɓe amɓe kursin keɗo ɗe beele wona Allah suɓori ɓe aduna o jaggiri wasɓe ɓe ko beele ina gona alɗuɓe e nder hoolaare dona laamu ngu o fodani yidbe makko ngu kono onon on koyni basdo mate wona ko aldobe be leptata on kadi nawata on e yesa nyaawir mate wona ko kambe jennata de inde teddunde den ginnere don ina laabi so tawi on dewi de do yamirore burnde teddude wonde e bindi he
yider ko diida maana horamaani
on badi ko moddi kono so tawi wode be jingan don on bakko dini sare o holleri ko on wofobe ngati so neddo wofi wotere e jamiroji sare hede hay so rewi keddide de fof yani ngati biido
wata jin
o ko kanyum kadi wi
wata war hore
e der dum so tawi a jinani kono a wari hore a wofi sare o kalirte te ngollorte de no jogorbe nyaawirede sare dokko ndimagu oni ngati mo ala njurum nyaawirtaake njurum kono ko yurmende waawi nyaawore bandiraabe am holi ko wiide ina gongdini Alla taw hollirta dum e golle nafata mbele den holaare ina waawi dandude joomum so goto e mon wi'i bandiraado koldo keedudo ya e dojam itoyo nyam hakara tawa rokkani dum ko sokli ko dum nafata ko non holaare ne wayi so nde wondani e golle tan ko nde maayde so neddo wi kam an ada jogi holaare min mbodo jogi golle den mami jabo dum hollu am holaare ma tawa alda e golle min mi hollirma holaare am golle ada gongdini Alla ko goto a wadi ko muddi hay seedi neji di ene gongdini dum aydi cinnya ne kay puido armi holluma holaare de alda e golle ko rimarde mate wona taani men Ibrahim nangira pewdo ko sababunde golle mum de fawi Isaaga biyum e dow sakkorde de ayi holaare makko e golle makko jahdino te ko golle makko timmino holaare makko ko ni ko bindi di mbi ko timmiri
Ibrahim gongdani Alla tawhisa nama dum pewal
kadi o innirama sihil Alla on ji neddo nangirte pewdo ko golle mum wana holaare mum tan Rahab jeyatnodo tew mum one kay ko non on nangira pewdo ko golle makko de o jabbi nelabe be o rewni dumen lawol gongol de non honono bandu mayirta e basal wonkini ko non holaare mayirto e basal golle Yaquba simore tati bandiraabe am woto hewbe e mon podana wonde jenginobe ngati odon gandi nyaawore men enen jenginobe burata hittude e de wobbe de enen fof eden juuma e bangeji kewdi so tawi wommo juumata so ina hala on ko ne timmudo baawdo aynude bandu mum fof badirten labgal e hunduko puccu ko mbele angu jabana en ko hono non mbaawirten yiltude bandu maggu fof yewen kadi laade salangde no de mbayi mawnude ni fof kadi no kineele mawdi jirdirta de ni fof yiltata de ko gawdirgel tokosel te de dewata ko do gawjowo o wela dem galne kay ko tergel bandu tokosel kono ene waawi wastoraade geede mawde yewen ladde ko mawni ko fof petel tokosel ene waawi sumdi dum dem galne ko jeyngol ko bonande wonde e hakkunde terde bandu ko kangal tun winta bandu neddo fof no fotiri ngal duppa ngurndam mum fof kangal e hore maggal rokkatangal jeyngol ko jahanam hullon baydi kala gila e ko yaharata koyde nay ha e cholli ha e ladoji ha e kullon ndiyam ngeltaama te ko yimbe ngelti dumen kono hay neddo goto wawa eltude demgal ko ngal bonande de diggata kewgal toke baroje ko kangal jittirten jomirado baba o ko kangal kadi kudirten yimbe be Allah tagi e sifa mumbe ko nguli jettor e di kuddi di fofo jaltata ko e hunduko woto bandirabe am wona non hani wayde mbele ndiyam beldam e kadam ene yaltida e sewnde wotere iwi jibinta bohe murtoki kadi jibinta ibbe nden non bandirabe am sewnde hande yaltinta ndiyam beldam holi e mon pertudo hakkilante yo o hollir dum nehdi e golle badirade yankinare e hakkilantago kono so tawi e berde mon kon hirobe hadbe rok kon haasi deji woto pitoro de becce hakkilantago woto jedde gonga o penon ngal hakkilantagal ummaki to Allah ummi ko e aduno e miijoji yimbe ummi ko e seitani ngati kala do kiram e haasi dagal ngoni jiburu e bonandeji mbaydi fof ina don kono hakkilantagal gummingal to Allah ngal ko labngal ko adifu fawti hen kadi ko deengal datngal newingal kewngal yurmende jibinowal golle mo ngal hakkilantagal jinganta hay goto kadi wondata e nafi gaago ko pewal jibinta ko awa ko e dejere awira gollantobe dejere be yaagobo simore nay holito hareji e dukoji gondi e der mon di gummi mat wonadi gummi ko e bellanteje mon kaboje e der berde monde so on muyama hunde on danyani tan on barat koye so on jidi hunde on donki hebde dum tan on rukudat kabon on danyata sabu on gona nyaagotobe al kadi hadat on hebde ko nyaagoto don ko ko miijoji mon moyani jiddon ko ko nyawndirdon bellanteje mon onon firtobe aadi mon e Allah be mat on ganda yidde aduno ko ande Allah jiddo wonde sehil aduno won tat ganya al woto cikke ko sababunde hay hunde pindidi biiri
Allah ina hortini ruhum wadi emen o ha ina hirana dum
kono non Allah rukki en moddere burnde mawnude kadi ko dum wadi ina winda
Allah ko dunkido farnibe o rokkata moddere makko ko yankinibe
den non jabane Allah ndartude iblis togo woddo on battode Allah batto on bako dinobe codo de e baktuuji mon nafi geji labine berde mon kamtode cunode ngoye batte jaleede mon sunare weltare mon yunginaani jankinode e yeso jomiraado o bamto on bandiraabe wota hay goto e mon biskit goddo o kala biskit do bandum walla nyaawi dum biskiti sare o te nyaawi dum kono so tawi a nyaawi sare a natti wonde dewoo dum a wonti nyaawoo dum ko goto woni lelno sare woni nyaawoo jom baawde dandude e halkude kono holi an saka ada nyaawa ko deedo ma joni non onon wiyoobe hande ma jango ma min ja sahare nangam min bada ton hitande min julo ton kadi min dane kalis kedo de kam on gandani hayto ngurdam mon jogori yumtude jango mbaydon kono ciurki penki e saha dabbo tan majjini koni kay poddon wiide so jomirada o jabi ma min ngur min bada nangam e nangam kono non ko on farnebe kadi odon pito becce mon faaro wayga non kay moyani e der dum gandudo ko feewi wadani bakudini yaquba simore joyi joni non onon aldube ciowte bojji sababu de musibaji jogordi yande e mondi ngalu mon nyoli te chomchu mon moji kange mon e kalis mon gonti koman on koman ma won sede bonandeji mon ma o duppu balli mon no jeygol ni on jowi ngaluji e di nyaldi ciakati kedo de gullitali jobdi ndi cali don yobde fitiram golle en soñoobe gese mon be hulali ben soñoobe jettiima joomiraado jom sembe o on nguri e nem e weltare e der o do aduno on paynani ko e mon nyande warngo on nyaawi pewdo mbardon dum tawi dartaaki on nden non bandiraabe gonde e munyal ha joomiraado o ara yewe demowo fadirta ha leydi rokko dum ngurnaandi korsudi ko munyal o munyat ha ngatamare e jiwonde sakatiinde tobo onon ne munye tinne berde mon ngati gartal joomiraado o battima bandiraabe woto goytondirte mbele odon baasa nyaawede nyaawo o nana ara bandiraabe yo metti e munyal annabaabe haalatnoobe e indi joomiraado be ngon yeru mon biyaten malaabe be ko tininoobe on nani munyal ayyuba ina haale kadi on yi'i ko joomiraado o faandino hen ngati joomiraado o ko laabdo reedu jurum deero ko adi fof bandiraabe am woto ngoode wona e inde asman wona e inde leydi wona e inde hay batte kono non yo ey mon won ey ala mon laato ala bela alla ina waasa nyaawde on so goto e mon dañi mette yo toro so goto e mon weltima yo yettir alla jimdi so goto e mon nyawi yo noddu hohobe dental gongdinbe moma dum nebam e inde joomiraado o torono dum nden ngol torgol badirangol e holare ma dandu nyawdo o tema joomiraado o ummin dum so joomum bakko dinino ne kay yaafete nden non girlito de e hakkunde mon bakko tuuji mon torana de bandiraabe mon bele odon cellini torgol pewdo ina jogi baawde wadde gede mawde Elias ko neddo honono men ni wonno kono nde o tori Alla o tinni wototop hakki duubi tati e lebbi jeegom waadere memani leydi cagal dum o tori kadi yotop ko nden Alla jippini tobo leydi funni ko sonete bandiraabe am so goto e mon sili lawol gonga te goddo artiri dum hen ngande on gittudo bakko dinowo e majjere dandi fittandu on bakko dinowo e maide te momti bakko tuuji kewdi.